Abanoonyereza ku ndwadde eziva ku bisolo ne zikwata abantu balaze okutya olw'okweyongera kw'endwadde zino ne basaba wateekebwewo enkola okuziyiza endwadde zino mu ggwanga. Okunoonyereza kulaga nti endwadde zino okuli omusujja ogw'e Congo, guyite Congo hemorrhagic fever, Brucella, Rift Valley fever zeyongedde naddala mu disitulikiti omulundibwa ente ssaako ebitundu omuli amakuumiro ag'ebisolo, era abanoonyereza baagala wabeewo enkola ennungamu esobola okuteekebwawo okulaba nti endwadde zino ziziyizibwa. Omunoonyereza omukulu ku ndwadde zino okuva mu kitongole ki Uganda Virus Research Institute, Julius Lutwama, agamba nti obuzibu okusinga buvudde ku bulagajjavu ng'endwadde zino ziva mu bisolo ne zikwata abantu.
Endwadde ezisinga obungi wakati w'enkaaga n'ensanvu ezisinga endwadde ezo ziva mu bisolo ne ziryoka zijja ne zituluma ffe abantu. Kati tulina okulaba nti kwewala endwadde zino okutukwata, nti ebimu ku bye tuyinza okukola, wadde ensolo zaffe tuba tuzaagala nnyo, tubeeka engeri gye twewalamu ebisolo ebyo kuba nti tubikwatako bukwasi. Abantu bangi awaka engoye zaasiibamu zaakoleramu emirimu gyagenderamu ku ffaamu gyakolaki era n'azisiibiramu ddala. So nga ku ffaamu owandigenze ku ffaamu obanga ogenze mu bisolo byo olina engoye z'oyambala era n'ozooleza eyo n'ozireku eyo.